They call me Dark City Vibe. Put it down. Raise a charm away. Chaser, chaser. Bloody have some fun. Only in your meeting, I say, Wakona, don't go. Raise a charm away. Chaser, chaser. Swiss up on a queen. Only in your meeting, I say, Wakona, don't go. Emmy now say, it's a party now. Party now. Kuchakala kuzina misa na chilao. Kula mojibila yefe mitemito. Tulia kumago bate tulia capital. Kubiena kalango buliena manja. Wanjo kusasura mateka. Sekola misange lazimenya mateka. Kuvano kunyumirwa mateka. Wempuna kwenyeza nga kwa tamu. Wempuna nakana nga sikamu. Satu vitano tezizimba pangalo noresha. Yweze chana kwe. Cheza cheza. Bloody have some fun. Oli nyumi ati ngate wakona nongo. Raise a chana kwe. Cheza cheza. Swiss up on a kwe. Oli nyumi ati ngate wakona nongo. Eme nao say it's a party now. Party now. Kuchakala kuzina misa na chilao. Kula mojibila yefe mitemito. Tulia kumago bate tulia capital. Ubiena kalango buliena manja. Wanjo kusasura mateka. Sekola misange lazimenya mateka. Kuvano kunyumirwa mateka. Kwempuna kwenyeza nga kwa tamu. Kwempuna nakana nga sikamu. Satu vitano tezizimba pangalo noresha. Yweze chana kwe. Cheza cheza. Bloody have some fun. Oli nyumi ati ngate wakona nongo. Yweze chana kwe. Cheza cheza. Swiss up on a queen. Oli nyumi ati ngate wakona nongo. They call me Dark City Vibe. Baby. Ebi zivuto inaweka. Ebi apetwa ze tuwa vileze waka. Ama banja ni nanga kenda. Na ete chindo vela kukuboja. Yeze chana kwe. Cheza cheza. Bloody have some fun. Oli nyumi ati ngate wakona nongo. Yeze chana kwe. Cheza cheza. Swiss up on a kwe. Oli nyumi ati ngate wakona nongo.